kwanza upendo baraka ni kuchunge ntujisumwa wejichunge tu mwenyewe na sikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea pale napopona
shulalala shula
ya rabbi moyo
shulalala shula
pale napokusikia
Okay.
Wewe utali mtunza siri zangu watakiwa sina wanivumilia na kuamini nitapata tafadhali linde roho yangu cha kukupa sina tena na kupia haki ya Mungu sitokuacha
kama ukinipenda sana
taringa na wewe